wafanisi no wame Angere milangi swengawe Yelo no wame ye you right Okrawa nta wafane Unga wafanisi no wame Angere milangi swengawe Yelo no wame ye you right
Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu Abantu abafani Mina think I'm a right guy Abantu abafani Why you think I'm a bad guy
Zonu za mezo nante
Wenu za salu memeza Zonu ropa ngomshatu mchela bapa Zonu ropa ngotandu mfulele mnya Shizani pepo manju sefilo wame
Abantu abafani
Fanisi no wame
Angele milangi swengawe Yelo no wame ye you right
Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu
Sengabe ngamsuwela Ngempela Mangataka mpete kahle Mangataka mpete kahle Ungiphethe kahle lona wami Ungiphethe kahle lona wami Uyangihlonipha nami ngamhlonipha Unginike impatha ngisephathe uthando Uwathinta yena uthinte mina Angifuni lutho mila haye
Akabantu abafani
Fanisi no wame Angele milangi swengawe Yelo no wame ye you right
Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Pese kahle mino wamupe Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu Akachiku umuntu
Let me know I'm okay. Let me know I'm okay. Let me know I'm okay.